Happiness. Toto Studios.
Bosi wewe, mbona unataka kunitesa? Bosi wewe, mbona unataka tuibe pesa? Bosi wewe, unajua dhambi tatu na saha. Bosi wewe, naona tukikosana sasa. Ayele leo, unajua nampenda Mungu mimi. Ayele leo, dhambi zako mimi siamini. Ayele leo, tutabisha na sisi mpaka lini? Ayele leo, oh, mimi nakuhitaji. 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 Left, right, ninaenda kanisani. I'm strong and mighty, nahubiri amani. My love for God is tight, nakanyaga shetani. Hii, mwenzangu si utani. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Lord, 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 I love you. Low, 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 I bend, bend, bend. Go, 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 I dance for you. No, 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 he's 10 over 10. God is on top, I praise you. And I'm bored, 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 feeling dead, dead, dead. Oh, 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 I run to you. Mungu nakupenda, minajua huwezi kunitenda. Mwenzangu umenilinda, mchana na kwa giza sitaenda. Na relaxi kwa kitanda, nikiwa nawe najua nitashinda. You are my defender, ukiniita mimi siezi dinda. Bosi wewe, mbona unataka kunitesa? Bosi wewe, mbona unataka tuibe pesa? Bosi wewe, unajua dhambi tatu na saha. Bosi wewe, naona tukikosana sasa. Ayele leo, unajua nampenda Mungu mimi. Ayele leo, dhambi zako mimi siamini. Ayele leo, tutabisha na sisi mpaka lini? Ayele leo, oh, mimi nakuhitaji. 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 Maisha ya ukora inafanya wana kusorora. Kama unataka maisha bora, umusikize huyu Mola. Unaweza kuwa sogora, kuwaonya watu wa kupora. Ukiono menza kudorora, kareno mbaka dandora. O Mungu anapenda wote, wazungu na Afrika wote. Na rungu tupa hizo zote, mawingu ziko kote kote. Kolo Giovanni, producer Eli,
Kitoto Studios.